Arabada. Na fubuda fubudede. Arabada. Usinulize mbona unyo aginywele kichwa yangu sio kama wewe. Usinulize mbona ubadilisha kinguo pesa unipeagi wewe. Usinulize mbona unanukia jasho macho ninuliagi wewe. Usinulize mbona usalimi watu salamu sio yako wewe. I'm living my life and you're living your life. Ay, me I'm living my life and you're living your life. All I know is that I'm living my life, and you're living your life. Me, I'm living my life, and you're living your life. Tusipimiane, oh, I'm living my life. Naishi maisha yangu. I'm living my life. Waishi maisha yangu. I'm living my life. Naishi maisha yangu. I'm living my life. Waishi maisha yangu. Tusipimiane. Holland, 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 hey. Ukose mula wasengenyaji wanaongezeka. Na ukila waso kupendwa na boeka. Ukiomba omba rafiki yao kucheka. Ukiwacha jistress umepuka pressure. Tazama na vyo tambaro yangu imejipa. Sijali lele na nongelea nkipita. Nshazunguka kila kona vigari kwa kichwa. Kuna vichochoro vingi nilisha pita. Shapigwa sana vita. Majina bayo kaniita. Na imbo na jingita. Sifosi na chofanya. Me I'm living my life and you're living your life. Ay, me I'm living my life and you're living your life. All I know is that I'm living my life and you're living your life. Yeah, me I'm living my life and you're living your life. Tusipimiane, oh, I'm living my life. Naishi maisha yangu. I'm living my life. Waishi maisha yangu. I'm living my life. Naishi maisha yangu. I'm living my life. Waishi maisha yangu.